barkani barkani sabana ya hii jamaa bana dala hii bana jamaa anaita Ferris bana
Magic's anger on the beat
lani siku na nide ya kutwek badala tu unasema tu jao na sifute mwana najua kutwek akitwek boy shell ana mbao rauka juu custom za kachacha nikupe riba kaka magera gefao pau kwa
bakawa
ai pau kwa
bakawa
ai au madem wasimame ama wainame
ah we wainame
au mangeu sosimame ama wainame
ah we wainame
na basi wainame
Nikimbitwa sikingale Masiva na jitambu waka ordinare Kiumbanga makushota mamboko Nakangoko nakasesa kama koko Ndiaje ndiaje nichape wa makale Suna juwa minataka tukinare Ni wawasha inda mtakubale Jake ndena anawasha tukingale Nadai bong e-form nisha sare
Leni siku na nide ya kutweng Badala tu unasema tu jau Nasifudem wana najua kutweng Akitwek boy shell ana mbao Rauka juu custom za kachang Nikupe riba kaka magera gefao Upa upa
bakawa
Ai upa upa
bakawa
Ai au madem wasimame ama wainame
Ah we wainame
Au mange uso simame ama wainame
Ah we wainame
Na basi wainame
Ah wainame
Basi wainame
Ah wainame
Basi wainame
Ah wainame
Basi wainame
Ah wainame
Piga flash na kuna vile ntangeza shash Buda basi na kuna vile nasaka bash Sauta catch na kuna vile nasaka cash Nina shaba na kuna vile napina gono Adai paka onda vile nangwa usoko Super flat na dhuga tuwa chie ngongo Nina njugu dula ndula kwa manyodo Ni undugu my ex unatema ngono Pesa otas shereo singizi wa pono Mboko fast mroro sienda taka pono
Leni siku na nide ya kutweng Badala tu unasema tu jau Nasifude mwana najua kutweng Akitwek boy shell ana mbao Rauka juu custom za kachang Nikupe riba kaka magera gefao Upa upa
bakawa
Ai upa upa
bakawa
Ai au madem wasimame ama wainame
Ah we wainame
Au mange uso simame ama wainame
Ah we wainame
Na basi wainame
Ah wainame
Si basi wainame
Ah wainame
Si basi wainame
Ah wainame
Si basi wainame
Ah wainame
Sikia leo vile ma Nimekupangia adiche ukilandi utachezea gia Mi upenda ile feeling kiuwa menikalia Noki study vile we uwa unatulia Waithera wemaga gata gate kado Genaga wegwa kwa ogeza bia toido Gakeno kigwa robo weyo heterezo Okainia wezere ginyo kamia zade Zade, zade, eni zade oh. Leni siku na nide ya kutweng Badala tu unasema tu jau Nasifude mwana najua kutweng Akitwek boy shell ana mbao Rauka juu custom za kachang Nikupe riba kaka magera gefao Upa upa
bakawa
Ai upa upa
bakawa
Ai au madem wasimame ama wainame
Ah we wainame
Au mange uso simame ama wainame
Ah we wainame
Na basi wainame
Ah wainame
Si basi wainame
Ah wainame
Si basi wainame
Ah wainame
Si basi wainame
Ah wainame